SBS Radio.
I se whainga muli le whainga pālota e pei o nā loa tu iei lea tunu ui lea sa tōna ina tēnei ua whāia ina le sui tūtu o tasi nā se eilin o fua Wentworth I New South Wales le tamā I tāi o Dr. Kieran Phelps ua mānu mālo ai le sui o le Liberal Party ia Dave Sharma. Nā o leono masina nā vea I Kieran Phelps ma sui o Wentworth ina ua mālo I pālota la iti ana tālo ina Ina ua whaamāwai, Malcolm Turnbull, ma upu whai o le pālemene, ma ina ua abesea le whaafaletui a le Liberal Party, le tofi pālemia mai a Malcolm Turnbull, I le tausanga na te anei. E pe ona whafonga ina atu ia tātou talafau o le sātaluai, ua whaia ina fō I Tony Abbott, I le sui tūtu o tasi, o Zali Stegall, I le no fō Warringah, ma ua whaato āma mulu wai leo le no fō Warringah mai le Liberal Party, Lea e lua se fulma le lima a tausanga, o se e iai Tony Abbott. E ino wa umaia le wha I unga aloa ia o le pālota I Wentworth, na saunua Dr. Kieran Phelps, e ubi I le puupuu o le taimina se e iai le pālemene, a e iai tū la fono ta ua, na ia la la mua ai, ma o se mitamitanga le ia te ia.
I may have only been in Parliament for a short time, but I am proud of my record. I am proud of the team that I've had around me. I'm proud of my family for the support that they have given me. And because there's no way that I could have done anything that I've done in Parliament or for the electorate without their undying support. I operated in Canberra with conviction, with integrity, and a belief that individuals can impact on the political conversation.
Dr. Kieran Phelps. E pei ona whafonga I nātu I a tātou talafou I le awhiawhi nei, ua amata le sa ilinga o se teitai o le Labour, talu ona whāia ina I pālota, ma olo o mālosi le telitununga. I le tūla I maiai o Anthony Albanese, ina ua whaalia e le sui teitai I a Tania Plibersek, ma le na avea ma sui whaaolioli le Labour I le tofi teutupe Chris Bowen, o le a le tauwā I la ua I le pālota mō le tofi teitai. Aina saunoa se tasi o suisi ni o le Labour, Joel Fitzgibbon, ua tatau I le Labour, o na toe foi I lona tupuanga, ma na whainga whaavae na maasani ai.
Well, we certainly have to get back to the centre and we have to reconnect to our working class base, reconnect with those blue-collar workers, talk more about them and their cost of living pressures and less about some of those issues that are more acknowledged or aligned with the left side of the debate.
Joel Fitzgibbon. Ele I whaailoa mai se kāpene te fau o le pālemia to e filifilia Scott Morrison. A to ai, malana whainga mālo I le soo whaatasinga. Pei taina saunoa le pālemia, ua to e amata le ngā luenga lana whainga mālo. Ua amata I mata upu I le puipuinga.
That's what they voted for on Saturday, for us to get back to work. A series of briefings today, obviously, on a range of issues, but today particularly focusing on the national security issues and the international issues that have been developing over recent weeks. Tomorrow I'll be joined by the Treasurer and we'll be working through issues there on the economics side of things. Our leadership group has met this morning as well, and it is very much a back-to-work day, and which enables Australians to get back to work. Our government, of course, will be about those jobs. We're creating 1.25 million new jobs, and it's also about keeping Australians safe and secure.
Le pālemia Scott Morrison. O pālota nei na mōri mawina I le matua se se o taumatenga polls, lea na taufa I mate I se matua manu malo le vāenga upuwhai e le leiba. Ua fesilingia, le tūlanga whātua tuaina o polls, ona o le se se I le pālota lautele I Peretania mō le Brexit I le lua fesifulu maleono. To e se se mamao I whainga pālota mō le tofi peresetene o Amerika I le lua fesifulu maleono, Lea na taumata e fo'i I le mamao se manu malo Hillary Clinton, ae peitai, na tūla I mai ai Donald Trump. Na saanoa Dr. Andy Marks o le University of Western Sydney, wa ese aso nei I le ao ina o tali mō polls, ona o fiso o ta inga tele vavave ma le social media. Ma ele o mailoa, le matua sa o moni maami o tonu o tali e au mai e tangata.
Mainstream polling is struggling to keep up with technology. I think the mobile age more simply means that they're not able to generate random samples in the way that they used to, and so the margin for error radically change. There's no question at a simplistic level, more and more people have mobile phones. I'd hasten to say they're in the majority now. Mm. So the old idea of ringing up somebody on the landline and asking them who they'll vote for is redundant and has kind of been redundant, I think, for the last 3 or 4 years. The other factor, of course, in play is that it's missing out on that large chunk of opinion expressed real-time through platforms like social media.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.